Rolando. It's a celebration of life.
Vijana wasichana leo mazeni kukatana kwenye dance floor katashika sana mami nyumbani amepata mpesa maisha mzuri staki ajeteseka gadi nyumbani amepata mpesa maisha mzuri staki ajeteseka ita yule akaribie unataka nini waiter mpatie ita yule Karibie, unataka nini weita mpatie
Weka moja kwa mrembo Man is never that serious Even if